huyo, kaka huyo. Si ulipenda mwenyewe, kipi kimekutisha? Kinyago uchonge mwenyewe, sasa kinakupisha. Kitanda kizayara mtugu ya kuna kwambia. Si ulipenda chura, si ulipenda sura. Si ulipenda sura, si ulipenda chura. Si ulipenda chura, si ulipenda sura. Dunia da mama walimwengu ni shuja. Dunia da mama walimwengu ni shuja. One to one, mama we one to one. One to one, twende a man to man. One to one, mama we one to one. One to one, twende a man to man. Kaka uyo, kaka uyo, kaka uyo. Kaka uyo, kaka uyo, kaka uyo. Mapenzi ya mtandao yamemshinda mwambino. Ukweni ya wamtaki kabaki ya kisigino. Kabaki ya Insta, TikTok. Achekwe mama uyo, achekwe uyo, achekwe uyo, achekwe. Dunia da mama wali mwengu ni shuja. Dunia da mama wali mwengu ni shuja. One to one, mama we one to one. One to one, twende a man to man. One to one, mama we one to one. One to one, twende a man to man. Kaka uyo, kaka uyo, kaka uyo. Kaka uyo, kaka uyo, kaka uyo. Wapi Nuba Sound, Nuba Sound. Washike Simba Bahari, washike yao. Washike Simba Bahari, washike yao. Washike Simba Bahari, washike yao. Wapi producer hana name. Shika yo baba.